love when you get down to souls in the world, you know. Phyllis Mutia. Alongside guardian angel, team on a go and souls, they look to talking about the boy.
Seven Heaven Music.
Hey, baby.
Wakamwambia yule Yesu,
kamwambia yule Yesu
aliyekuja kwako umbatize wewe, leo ameshaanza kubatiza. Yohana kawajibu, nilipokuja kwenyu sikusema mimi Masia, nilitengeza njia yake hata nyuma yangu, hivyo inabidi yaongeze.
Ongezeke.